Chameleon.
Siku nyingi na kuona lakini nipe tu nafasi leo. Mapenzi yamenipanda kichwani kamelewa kileo. Nikilala usingizi sipati na kuona kwenye video.
Start via video na kuomba tifanye leo. Niambie basi ndio ama nilie kama sio. Oh.
Kama unipendi baby niambie niondoke basi. Amua leo sio kesho.
If you don't love me, tell me that.
Wagala nyona yegwe chichi
sana. Niko chacha mponya siki
sana. Ekewe mpua mpobu titi
sana. Uko
sali za nyone chibi
sana.
Finga yako chiswate chiki
sana.
Nacho umba ni pili siki
sana.
Kerewe, niyo gela lero. Nate wanja gala kumoyo. Ibyange vyo kete vyo. Susa kuchupa nywera kumwendo. Kwano ni napofolo kuzanyi za mtima pichi kumweso. Mtima kunte koto nyambe. Kama baby, yari ya sasa kabiri nkose. Mbulo tulo mkwane chama zimangose. Jobanga munu miupuno kunyumiru amuli. Uno mkwano vokudu kama nyokose sobi. Pama penzi mkwano switi chiri bubi. Amua baby, tugende pendi. Kama hawana adama, bambi tupanga wendi.
Supuni na moto, kulia na kushoto. Oza mwasi kitoko, jote mjote mboko.
When you do love me, talk to me my girl.
Talk to me.
Say something, baby, that I'll watch you come on sempre, oh. Sula wubi wabute buchane zinzenge kongolo. Kotambulira mupango linganga chuo njolo.
Singa nefunya funyange
kongolo. Mina love you ongo uruwe
kongolo.
Simanye kufana ni
kongolo.
Chovone tololo zange
kongolo.
You don't want me to go,
go, go.
And you don't open your door. Chawama vongu
go, go, go.
Okule womu liango go. She's a pretty girl. She don't want me love. And she doesn't want me good.
My baby city city
salao.
If you don't love me, tell me
kati salao.
Wagala nyona yegwe chichi
salao.
Niko chacha mponya siki
salao.
Enkewe mpua mpobu titi
salao.
Fosali za nyone chibiri
salao.
Finga yako chiswate chiki
salao.
Nacho umba ni pili siki
salao.
Love in the same kalamanda. Uli wota wa wendi maga maga. Kumukalu wa gani kia mata. Sweet in juice kula luka. Maga maga. Sweet in juice kula luka. Kumukalu wa gani kia mata. Love in the same kalamanda.
Supu nina moto. Kulia na kushoto. Uza mwasi kitoko.
Chote mjote mboko.